nana wana sende na cola on a thank you.